administrator ya local government seat e guilty of financial misconduct ebile tlameha ho tejelwa hang hang ke minister Manamela. O fihlile ho na le kontraka e leng hore auditor general o itse e irregular ya e leng hore e costa ma Afrika Borwa dimilione tse 12 ka selemo. A extenda dikgwedi tse tsheletseng hodimo ha mono for value ya 6 million randa. Hona ke tshupenso ya hore ntate Mbalo hana matla hore a ka lokisa se phoso ka hara LG Sita ha hae ko eketsa mathata e leng hore a teng ka hara local government Sita. Ke ka hore tsang kopo ho letona la thuto e phahameng e leng ntate Manamela hore tejala mothena jwalo ka ha re ne re buile pejaneng hore o no sa tlameha hore ebe o mo hirile, re ntse re phetha hore o no sa tlameha hore ebe mo hirile ha Motebele a boloke Childers Charter.